A righteous mind deviation. Representing over time.
Calendar.
Kingdom vibes.
Music.
Black 75.
Promotion.
Musician, Puma fans, you put nigga check, put it up, put it to Jawa. Politician, put it for the Afonica check, put it up, put it to Jawa. All of a DJ, 40 minutes, I'm a Punica, put it up, put it to Jawa. He's ever crazy too, put it in, so the Punica check, put it up, to Jawa. To Jawa, not on the road. 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 Montuanga babin to varenti. Se pochiti la katambala le. Bati vena wana chita iwa kieti. Anytime munga kukina we. So osa esa puli bala iwe kwa mene wachoka. Katukuna madali so ya zikuloka ni kunzido. Iwa java na luba na inapunja. Pangu salenti zima chita expire. Tenante ni tenante. Tambo inga duke ya power. Landilodi ni landilodi. Akafuna nga kuduli ya power. Musician, kuma panzi uku ni kache kuchita koche tu jawa. Politician, kuli vota afu ni kache kuchita koche tu jawa. All over DJ, 40 minutes ama bunika kuchita koche tu jawa. He's ever crazy too, kuli esu tipu ni kache kuchita tu jawa. Tu jawa na landilodi. Tu jawa na landilodi. Tu jawa na landilodi. Tu jawa na landilodi. Faka number one landi lodi baba njeti. Masula kwanjanga unina zopa mpoketi. Uziba iwe umabwela maleti. Security ni kumbela dana wapa kieti. Husband landi lodi wake ni wife. Businessman landi lodi ni client. Politician landi lodi wake citizen. A crazy tu landi lodi watu ni Jesus. Tenante ni tenante. Tambo ina duke ya power. Landi lodi ni landi lodi. Akafunda na kuduli ya power. Musician, kuma panzi upu ni kache kuchita koche tu jawa. Politician, kuli vota afu ni kache kuchita koche tu jawa. All over DJ, 40 minutes ama punika kuchita koche tu jawa. He's ever crazy too, kuli esu tipu ni kache kuchita tu jawa. Tu jawa na landi lodi. Tu jawa na landi lodi. Tu jawa na landi lodi. Tuchawa na landi lodi. Mundu wanga nga uvu nonjo ya renti. Umoyo wa mkala ni wa renti. Nituchawa na landi lodi.
Mkala muma nisho ni pati ni ya renti. Sana alena yonje na renti.
Nituchawa na landi lodi.
Tuchawa na landi lodi. Tuchawa na landi lodi.